Mula Sanze Generali.
Nilikupenda sana na najua niliboil baya ya nilikukosea mama. Niko njia panda, sijui vile nitajipanga. Nilikupenda sana na 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 na. Haya mapenzi hayajakwisha, utaongea harakisha. Yaliyopita siondole, baby tugange yajayo. Oh baby, I'm sorry mama.
Okay. Yo, at first I regret for every mistake. Yeah. Nika kutimua hadi kwa gate. I'm sorry, sorry. Sikujua, sikutambua. Una saa natamani kujua maua wendo wangu mama. The love you show me, I can't compare. Nilijaribu kushare, kumbe nilikuwa nakosea. Na how can I lea, wakanishoni kwa cheti hauna mbolea. Nikakwacha kimadharau, I'm sorry, na kuomba sahau. Imagination, meditation, ukuna mima wazo na kilini. Kumeni pagawisha, shitani gani, alisenganisha. Kina Aisha, wakachocha mapenzi akakwisha. Yo, wakachocha mapenzi akakwisha. Yo,
haya mapenzi hayajakwisha. Baby na na na, utaona rakisha. Baby no 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 no, yaliyopita siungole. Baby tugange yatayo. Haya mapenzi hayajakwisha.
Okay. Yo, ha. Yo, yalopita sindwele, baby tungalia mbele. Kukosana, kugombana, haina mana. Tafakari, tulikotoka, since kujuana. Tukafaana, iweje leo ma, tunaachana. Wakati umaskini, wawili tulipigana. Madharau ya nini, asiri ya nini. Come to me, back to me. You're the only one, mami.
Nilikupenda sana na, najua nilipoil baya ya. Nilikukosea mama. Niko njia panda, sijui vile nitajipanga. Kuja oh mama, yeah, yeah. Ah, haya mapenzi hayajakwisha. Kuja oh baby harakisha. Yaliyopita siondole. Baby tugange yajayo. Oh, 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 so.